Ab'obuyinza bongedde amaanyi mu kaweefube w'okutumbula enkwata ya kasasiro eyeekuusa ku bya tekinologiya n'ebirala emanyiddwa nga e-waste mu ggwanga lyonna. E-waste kye kimu ku kasasiro kati afuuse ow'obulabe ng'ava mu nsi okwettanira nnyo ebintu eby'amasannyalaze omuli zifiriji, ebyuma ebikuba empewo oyita air conditioners n'ebirala nga ebiva mu masimu n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Kakati ekitongole KCCA nga kikolagana n'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'empuliziganya aka Uganda Communications Commission UCC kiwakanye ne kaweefube okubiriza bannayuganda naddala bannakibuga okubanga baawula bulungi kasasiro ono ava mu by'amasannyalaze kw'ossa n'oyo asobola okukolwamu nnakavundira. Dr. Sarah Zaalwango akola ng'atwala ebyobulamu ebyalukale n'ebyobutonde ku KCCA ategeeza nti kasasiro ono wa bulabe nnyo atagwanidde kutabulwa mwoyo abadde akunganyizibwa mu kibuga omuli ava mu bimera n'ebirala. Dr. Zaalwango akinoganyiza nti singa wanaabaawo enteekateeka y'okwawula kasasiro ono eggwanga lyakutaasibwa ku bulabe bwa kasasiro ono.